Masako mtindo gwendi kondi runo Nsaze okanzi ene chile njimba Segerera nyaba wabitande morwari Kumbere tachasi sinka nyabuwa Zemundaba misuwa nje sige mbaso Mera yansi yetu chusa chusa nyabo itio Netufana nyaba kadaba meza tembi Haba toka loku bako walanga Tulabye nense eno tuji ingiro kava Nemunjisengu kane tukola chimwere cho So tujita mwaru mungeri ngumu Na abaji wangu roba wala kungaru Mamekave tugire bintu evitali monsa Malala moto kaze ziti mpure takera Bambio lwaka looza gamu kiziriani Ngali mkuwa looza virala Ulio mune ngeri ya mususa kanudati Zene gomba mkuwa sampo no ula Rena muasa ya kera kumacha nyokula Baka na wibi hawa chala nimbi umula Bambi wala vye nyomu kumata lina zade Wenda kwe kukuza notulekeu Na inga sasi na bazara fisa Mera cha uji walie kwa njisa Zetuku wadero wa fizi ngudene darwe zore Nasi kuno wasoma kufabana Katiko sindi kukugenda kushule Akwata kubo kupala mbirala Zosukuru fizi za katia zimeke senguri Muna katona ye ya lamsi Na watona wasomie ni mama lake Komele romba unzika pao miri mjikuruha Nosukuru wakabazika kutere kembozi Nazaru achinyerere kukuze budu Nili ya mathia sinendi funire fira Waluka komu wesi ya vamchika Zabde babo veyu nyama sanyo ama gombezi sabu Skuru fizi ziba zankanu Sona abazade ziba tunza vya wakorusi Choka zinenda rageza vana zinda mkunywa njai na kwende kuzanga Tuku wadero fizi mama Nisiyo none guabana bata sasira bazabe bawe beyunja amasanyu amagombezi sawo sukuru fizi ziwazankanu sona bazabe zibatunza bya wakolusi kyokka zine nalage z'abaana ziddamu kunywa njaye na kwende kuzanga. Disco ne basula yo mane mbutizo bawakude yo awo bambi ne kusasira omuzadde we woni na mwesubi kola kula enako eri awo kumuntu azaala kitawe nga gwe wawerera okugenda mukalwa ddi laba sukulu fizi ze wali okanwa bwe zisirikire magombe mutaka abawala abatabuse kumulengeza mali tali kunyega mu bintu bya bukire ebyo bano beefumbiza bakaaluka magi bakimbivinga amabuka maziba okulamusa abakulu nga kyekyoleka omwana ow'empisa ennungi amazima asoma nga tafuba nnyo bambi n'afukamira byaggwawo ettiba lye baali bagaba ebintu by'okubuuza baabikowamu lwaba byagadde asinziira muli omwana omuwala anaajagala okulamusa omuzeeyo omweru twasoma mirembe egiriko embooko kyabuuse kuzira ne kiyingira okutta bembe lyannabaki eryajagala z'abaala okwomukoona kakuteeka luzira baabafunye diguri bakumalamu amaanyi bye baakuguka baabibuukako dda ne babyambala obuzaafugiddewa osanga eyasoma medisini bijje wanzenwa byali jjanja byali mu mizikiza kyeza birowooza ebyo bintu nuzangaazo ddi entukubalola sukulu fiizi ezo nekamungulu zeena neyoleka tukubadde lwa fiizi maama eziyonoonebwa abaana ne batasaasira bazadde baabwe beeyunya amasanyu amagombe zisawo sukulu fiizi zibazankanu sola abazadde zibatunza bya wakoluusi kyokka zine ndalage z'abaana ziddamu kunywa njaye na kwende kuzanga. Bakole fujjo mu masomero abatiini abo ne beediima mu bintu ebikiyaayo nno baziremera otunula n'olemu abaana bakuba n'abasomesa ngumi ddala sebusiru wanjo kekutugoka eddongo yiyo bojja nti esula mu kiswa nti baana baba baakaneeseka zengeri z'abaana kati abaweererwa omuntu kojja amagezi abeeranga goodi ye musomesa kati omutaddemu atempi gwabalayawula onoogenda otya maaso mubala obudde obuze gye buva bukunukkiriza ebyobufuzi ebitabakwata nako poliisi n'amasasi ne biboolekwa abatatya mundu mwagumira waiye gwe naye ekituufu mufuweta kunjaga batta omukago n'ebibatamiiza ebyo abaana b'essomero ne kye balikootenda enguuli gye banywa esimisa n'abafa amanyo kino bakirojereeyo mu ttaka ewala empapa ez'abaana zaawemudde mwaka guno ebikkira n'emmiizayiro okuzitowa balwanira agasajja gakadde abalenzi omutangira sigala amukananyaga jurume wannabakiibwe mwesuddemu abaana mudde omuzimu toloka kiro mufaanana kati embwa z'eggobe anaye ebintu ebyo mwali byesi mudibuuda emikisa emiyonjo gityo kyansize yasoma ziba mu mitwalo nno mwegendereza emyaka egibawaga simwe musoose bakulu okubuuka obutasoma bulumba okuze mulindeko maaso mwanambuuza ati nakomawa nonze ni nineri nyate ndifunye musente watamanyi kuimba wana kusoma asente jiyaba tasoma ngawali nembali baimbi na basambi mami mbirejo mikonde vandu sinsaba kuma uwe bulonji kwangi mokusimula tukuwa delwa fisi mama nisiyo none wabana Sasira was a devouring Yamasan Yamagombe Zisawo. School of Physics was a canoe. So now was a place where Tunza Yamakorusi. Your cousin and Alakazava, as in the Mukumaya in a Quinde Kuzanga. To go at the Rafisi Mama, and see on one Wabana. Never does Sasira was a devouring Yamasan Yamagombe Zisawo. School of physics was a canoe, so now was a place where Tunzavia Korusi, your cousin and Arakazava, and Zitamu.